ariko ibijyanye no kwambura abantu haraho hari bigiye kuba nk'umuco cyangwa abantu bagiye bumva ko umuntu yambuye undi rwiyemezamirimo yambuye abaturage
nta kibazo ari ibintu bisanzwe
abantu bumve ko ari ibintu bisanzwe ubu si muhanga izi miliyoni 30 amafaranga make
imuhanga rero reka tubanze tunyarukire yo turebe imva honshye yabivuze ko isosiyete yubaka biyogazi yambuye abaturage miliyoni 30 abaturage 50 mu murenge wa Rongi mu karere ka Muhanga bagaragarije guverineri w'Intamajyepfo Munyantwari Alphonse ko bakoreye isosiyete yubakaga biyogaze ibageze mu mishahara y'amafaranga miliyoni 30 bagategereza ko bishyurwa ariko bagaheba hashize imyaka 3 abaturage bambuwe n'iyi sosiyete yari ifite isoko ryo kubaka biyogaze hirya no hino mu tugari n'imidugudu bigize uriya murenge wa Rongi abaturage bagaragarije ubuyobozi kw'iyi sosiyete yabahaye akazi ari uko ari abangaba 50 bakizeza ikabizeza kuzajya ibishyura amafaranga bakoreye ariko ngo imyaka 3 irashize batarayabona uwitwa Nzabona Impa Irandi wo mu murenge wa Rongi avuga ko ngo kuba barakoreye isosiyete ikabambura byamuteje igihombo kinini kubera ko muri iki gihembwe yamaze ayikora nta kandi kazi yigeze akora ndetse kandi bigira nubwo afata imyenda y'abandi baturage babwira ko azabishyura isosiyete nimwishyura hanyuma uwitwa Ntagisa n'Imana Jean Claude n'umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Rongi yasobanuye ko gutinda kwishyura aba baturage ngo byatewe n'uko rwiyemezamirimo yahise atabwa muri yombi ashinjwa amakosa atandukanye harimo no kudashyira mu bikorwa amasezerano y'amasoko yagiye atsindira uyu muyobozi yakomeje avuga ko ngo bari kuvuganira n'ikigo cy'igihugu gishinzwe udukikije arimo kugira ngo cyishyure aba baturage guverineri w'intara y'amajyepfo Munyantwari Alphonse yahumurije abaturage abizeza ko ngo hari amafaranga urwiyemezamirimo adakwiye guhabwa ahubwo akaba ariyo afatirwa ku buryo yishyurwa abamukuriye ntibishyurwe guverineri kandi yongeyeho ko bamwe muri ba rwiyemezamirimo bagize umuco wo kutishyura abaturage babafashije gushyira mu bikorwa imirimo y'amasoko babatsindiye gusa ngo ubuyobozi bwiteguye kubakoma mu nkokora muri abaturage 50 rero bavuga ko bambuwe n'iyi sosiyete yubakaga biyogaze harimo n'abibiza biherutse kwibasira ndetse ngo bikabasiga iheruheru ku buryo baramutse bishyuye ayo mafaranga bemeza ko bayagira igishoro baheraho bakongera kwiyubaka bundi bushya iki kibazo nacyo urumva kirimo urusobe hashize imyaka iyo 3 urumva ubungubu nibwo bagiye kwicara hasi ngo barebe ko rwiyemezamirimo yagombaga kwishyura abaturage hari amafaranga yarahari mu myaka 3
ariko se kugira ngo rwiyemezamirimo bamukurikirane niyo mpamvu nakubwiye ntizi nkuru iriya ya mbere twavugaga niyi urabona ko hari aho bihurira kugira ngo rwiyemezamirimo bamukurikirane bisaba iki niba yambuye umuntu ukwizi kumwe kugashira amezi abiri amezi atatu amezi ane kandi ngo amafaranga arahari ngo yakwishyurwa abaturage menya abaturage bazajya bajya kuyabishyura bageze kure inzara igiye kubica cyangwa ibibazo byaba banyiruhuri
iki kibazo rero cy'abantu cy'abaturage batishyurwa ntekereje hari igende bangasanga uburyo cyagakwiye gushyirwamo imbaraga rimwe na rimwe ntabwo umuntu yamenye igituma izo mbaraga zidashyirwamo kuko urumva wumvise umuyobozi w'umurenge ko bari kuvugana na Rema kugira ngo abaturage bishyirwe muri iyo myaka yose hakozwe iki niba rwiyemezamirimo yaratawe muri yombi umurenge wakoze iki ubundi kuki uko kuvugana ku izo nzego no kumenya ko rwiyemezamirimo afite amafaranga agomba gufatirwa abaturage bakishyura bisaba iki kugira ngo icyo kintu gikorwe hakiri kare wa muturage ataramara imyaka 3 uzi ko ari n'ushobora kubyibagirwa
cyane nonese ikibazo nimba kiraho kikamara umwaka umwe kikamara imyaka 2 kivugwa kidakemuka iyo uganira n'abaturage ahantu hagiye havuka ibibazo nkaho barakubwira bati twebwe n'abanyamakuru twarambiwe kubavugisha urabizi ko ari igihe umuturage yari kubaza umukuru w'igihugu akavuga ati reka mbikubwire n'ubundi nta kundi mfite nabigenza wenda nibishaka bigira uko byakabaye cyangwa undi muyobozi yaje bigaragara ko hari igihe abantu bagera nyine bakumva ibintu bimeze gutya hari bakabona nta kizahinduka ariko ibyo ngibyo mu by'ukuri ntabwo ariko byari bikwiye kugenda igihugu noneho ikigendera ku mategeko ibintu biba bisobanutse neza rwiyemezamirimo ahabwa akazi amasezerano asobanutse uko ibintu bizagenda ibi rero rwose tujye tunavugisha ukuri kandi tubivuge nk'abanyarwanda imikorere nk'iyi ngiyi iyidindiza iterambere ry'igihugu
nyirayo ridindiza nyine no kurumva niba umuturage amaze iyo myaka yose agukorera utamuhemba byanze bikunze iyo umuntu ari mu kiraka nka kiriya cyangwa se ari mu kazi nka kariya uziko abenshi muri aba rwiyemezamirimo bakoresha abantu amasaha yose ashoboka y'umunsi ugataha ujya kuryama cyangwa se wenda niba hari n'ikindi ukora ariko niba umaze ahantu amezi uhamara amasaha 7-8 ku munsi cyangwa 9 yewe n'icumi bayarenza cyanze bikunze ubwo urumva nta kindi bayikorera bizakudeniza kuko nyine igihe cyawe cyose warakimuhaye kandi wewe ntacyo hakuye
cyane ugasanga rero ibyo ni ibibazo ariko noneho mbere yuko tuvi muhanga kuko mu nkuru wasomye bavugaga ko bamwe mubambuwe bari